Banalotre etabi eriyechotera basonze ensimbi n'omulanga ogw'okutambuza emirimu mu masomero n'amalwaliro. Omusasi waffe Mike Zizinga yalina ebisingawo.
Paulo Semanda ngaliko Pasi District Governor asinzidde kyotera mu kusonda ensimbi ez'okuddukira n'okukola emirimu gya Rotary n'akubiriza abantu bonna okwenyigiranga mu nteekateeka eno.
Kakati ssente zino tuzeetaaga okuziwaayo okuva mu buli kanyomero. Ekisoka kya byonna zikomawo ne zituyamba ne zizimba amasomero, ne zikola ku by'amalwaliro, ne zikola ku by'enkulaakulana n'ebintu ebirala bingi ebikolebwa Rotary. Naye ate era zigenda mu nsi endala ziyina obwetaavu obungi, ensi eziri mu ntalo, ensi eziyina enjala.
Inusu Mbaine, President of Rotary Club etabi eriyekyotera owabiri mu abasatu, atuwulidde lwaki benyigidde mu kusonda ensi.
Ndamu sente zino zigenda mu Rotary International ate ne zikomawo mu bungi okutuyamba ku miramwa gyaffe ng'okukomya poliyo, ng'okukuleeta amazzi amalungi mu bitundu byaffe, ng'okukola ku by'amadwaliro. Neturabanga embeera z'abantu baffe mu kitundu kyaffe ne Uganda n'ensi yonna ng'etereera.
Muhwana Arima gwe bakwasa eddimu ery'okusonda essente awanjagidde banakyala ne banarakayi bafuba okulaba nga beenyigira mu nteekateeka eno kuba ensimbi zino zibakuŋŋaanya ze zibakolamu emirimu.
Abantu bangi basula bubi, basoma bubi abaana, balya bubi. Kati we tuvaayo ne tusolooza buno kano kasente katonotono tuba tugatta wamu ne tusobola kuyamba bano abantu ebweru eyo.
Ku 89 akatonyeza 2 CBS FM Mandusu Radio avuuka bo mulembe omutebi Mike Zizinga ekyotera.